charisma shisa ekwasuka lo dama awabathi dama thank you baby dama animbuka limbuke lo mfana utaki uthathe into mzethu utshala bethu kanzi lo mfana yatelela uyatelela lo mfana yatelela uyatelela animbuka limbuke lo mfana utaki uthathe into mzethu utshala bethu kanzi lo mfana yatelela uyatelela lo mfana yatelela
I'm sure of a chance.